naye kumojja kumanyira
kimanya kulimba bingi kyoki kyata kugamba akuwana oli omu musula ku mmeeme ye wakusuubiza ebirungi empapo olone weeyisa akulimba ne kunze bwatyo bwako
www.mp3ugandanmusic.com.